Itangazo ryasohowe n'umujyi wa Kigali kuri wa kane risobanura ko imodoka irimo ibikoresho byose byifashishwa mu gukingira igenda izenguruka ahantu hasanzwe hahurira abantu benshi aho yabaga ihisemo guhagarara nko ku byapa by'imodoka zitwara abagenzi. Abaturage babaga bategereje imodoka basobanurirwa akamaro ko guhabwa inkingo. Uwemeye gukingirwa agahita yinjira mu modoka yasangagamo ushinzwe gufata umwirondoro we n'umuganga uhita umukingira. Abakingiriwe ku muhanda bagaragaje ibyishimo kuko bari barabuze umwanya wo kugera ku bigo nderabuzima.
Twabyakiriye neza kuko abenshi hari igihe twaburaga imyanya yo kujyaho bari gukorera ku bitaro, bisa naho byadufashije, byatumye n'imirimo yacu wenda kwikingiza turi hafi yayo. Ndatambutse nsanga irahari, ubwo numvaga bingora kuri busiga akazi nkajya kuri Centre de Sante, ariko ubwo urumva byanyoroheye kuko nabisanze hafi y'akazi.
None ngize Imana anayirwa gatatu yigenderaga ntabwo nari nzi ko ndi bubiwe ntikingiriza, ntabwo wabona umwana, ntabwo nari narabonye umwana wa Kigali.
Ndi mu kazi n'ubu nkarimo, dore mvuye ku mabanki, biranyoroheye nta kibazo. Ni amahirwe kuba mutegereza serivisi tutishe iyindi mirimo cyangwa ngo tubigire urwitwazo rwo kubitinza. Centre de Sante iri kure, ni Kicukiro, ni iriya kuri Betsaida, kandi nkorera ituye muri Apadi. Ni amahirwe kuri benshi.
Nari nambutse niviriye ku rusengero, ni amahirwe gusa nari ngiye kujya Iremera mpanyuze mbona barimo gukora mitamagara.
Ubu buryo buje bwiyongera ku bundi 33 abatuye muri uyu mujyi bari basanzwe bafatira aho inkingo za COVID-19, harimo hahurira abantu benshi nko muri gare, mu masoko, ku nsengero no ku bigo nderabuzima. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Julien Mahoro Ningabira yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iyi gahunda ije gufasha Abanyakigali kwikingiza kandi badasize imirimo yabo.
Ni gahunda twatangiye igamije gusanga abantu cyane cyane bari mu nsisiro cyangwa se ahiganje ibikorwa byabo by'ubucuruzi, kuko byaragaragaye yuko hari igihe abo bantu usanga batitabira cyane kujya ku bigo nderabuzima cyangwa se n'ahandi ku masite yagiye ashyirwaho yikingira. Noneho turavuga tuti reka abantu tuborohereze, tubegereze ibyo nakwita nka site mobile, tukagenda n'imodoka irimo ibikoresho, tukabagezaho inkingo batagombye kuva muri activite zabo, ibikorwa byabo bya buri munsi, ngo bajye ku kigo nderabuzima cyangwa se hashyizwe site. Kuko hari igihe usanga site yashyizwe wenda tuvuge nka Kimironko kuri gare, ariko umuntu wenda ufite iduka kwa Mushimire, nanone ugasanga ntabwo byamukundira kuzamuka ngo ajye gufata urukingo. Site mobile rero iri mu rwego rw'imodoka, icyiza cyayo ni uko ishobora kwimuka uyu munsi kazi igakorera ahangaha, nyuma ya saa sita igakorera ahandi, bityo na wa wundi uvuga uti nzajyayo nyuma nabona site yamwegereye yitabira ahabwa urukingo, yaba doze ya mbere cyangwa ya kabiri cyangwa se na doze ishimangira.
Ubu buryo bwatangiye gukoreshwa kuri uyu wa kane buzageza igihe abatuye umujyi wa Kigali bose bazaba bamaze gukingirwa, baba abafata urukingo rwa mbere, abatarabonye urwa kabiri ndetse n'abashaka gushimangira. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima asobanura ko iyi gahunda izasiga abatuye Kigali bagera ku 300,000 batarahabwa urukingo rwo gushimangira baruhawe. Kugeza ubu umuturage uhabwa urukingo asobanura ko kurufata cyangwa kurureka ari ubushake bwe, ariko batarahabwa inkingo muri ibi bihe batangiye gukumirwa mu bikorwa byinshi. Hari aho kwinjira mu rusengero basigaye babaza umuntu ko yikingije, ku masoko cyangwa ahandi hantu hahurira abantu benshi bigaragara ko n'utakwifuza gukingirwa azabikorera gusa kugira ngo abashe kugera ku bikorwa bimwe na bimwe yashobora guhezwaho. Kugeza ubu mu Rwanda abantu bagera kuri 1,866,344 bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo, mu gihe abagera kuri 770,563 bahawe doze ya kabiri y'urukingo, naho abagera kuri 1,071,593 nibo bamaze guhabwa doze ya gatatu yo gushimangira. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.